Ikiganiro cyo kuri uyu wa mbere Perezida Paul Kagame yagikoreye mu biro by'umukuru w'igihugu Viraje Urugwiro cyatambukaga ku bitangazamakuru bya leta byose ndetse n'ibindi by'abikorera byaba ibyo mu murwa mukuru no mu ntara. Ku ngingo y'amatora ateganijwe muri uyu mwaka, Perezida Paul Kagame yizeje ko yiteguye gukora ibirenzeho mu mugambi wo kongera umuvuduko w'iterambere ku Banyarwanda. Aha Perezida Kagame akavuga ko hari umwihariko kuri we yigeranije n'abandi bakandida bazaba bahatana kuri uyu mwanya.
Kwiyamamaza ku kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu birimo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze. Tumaze gukora mu myaka ishize twiyobowe n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho, niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo.
Muri iki kiganiro abaturage hirya no hino mu gihugu bamukurikiraga bahawe ijambo bavuga uko bishimira iterambere bamaze kugeraho ku butegetsi bwa Kagame abereye ku isonga bakanamugezaho ibyifuzo.
Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Abanyaburera hano Butaro mu mirenge 17 igize Burera, turagushimira cyane kuko watukuye muri nyakatsi y'amazu niyo ku buriri.
Ku ihame rya demokarasi u Rwanda ruhora runengwa, abanyamakuru bari bajijeho Perezida Kagame asobanura ko ibyo byose bishingira ku mateka ya buri gihugu. Perezida Kagame nta gihugu yashyize mu majwi, ariko ntiyabuze kuvuga ko hari ibihugu byumva ko aribyo bifite demokarasi ibereye ibindi, cyane iyo bigeze ku matora.
They have strict rules and they even say they don't want anybody.
Bafite amategeko akakaye kandi bavuga ko ntawe bashaka wakwivanga muri politiki zabo. Iyo bigeze ku matora ukagira icyo uyavugaho, banakwica nta kibazo babigiraho. Ariko biraborohera kwivanga muri politiki z'abandi. Ibyo bisobanuye iki?
Perezida Kagame yanagize icyo avuga kuri anketi iherutse gukorwa ku Rwanda n'ibitangazamakuru byishyize hamwe cyane ibyo ku mugabane w'Uburayi mu mushinga byise Rwanda Classified. Iyi ivuga uburyo ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwibasira abatavuga rumwe nabwo b'imbere mu gihugu no kurenga imbibe zacyo harimo n'abanyamakuru.
Hari abantu bashaka kwikorera ibyabo kuri twe, babikora mu buryo butaziguye, babikora mu buryo buziguye. Hari ibyo nahoze mbona ngomba kubivugaho kubera ko muri abanyamakuru mugomba kubimenya. Nahoze mbona uruhurirane rw'abanyamakuru mu kuri bahagurukiye rimwe barapfusha ubusa umwanya wabo, bagombye gukoresha amafaranga yabo mu bindi. U Rwanda ruriho ruzarumbuka buri mwaka bidashingiye kuri bo.
Ku bwa Bwana Kagame ibyaba byose bigamije kudurumbanya umudendezo w'igihugu muri ibi bihe cyitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ntawe byagombye gutera ubwoba.
Nibwira ko nta kizahinduka, dufite urabizi, dufite amateka, amateka yacu, amatora, tora. Nta ntambara yantera ubwoba, nta biki byo. Ubundi tuzasanga ibindi bishya byubakiye aho ngaho. Ntabwo nshidikanya ko igihugu cyiteguye kandi nta kizadutera ubwoba nyine. Nubwo hari bombori hirya no hino, iyo ngiyo dufite umuti wayo.
No ku kirebana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame yongeye gutsemba ahakana ko nta ruhare rw'u Rwanda muri icyo kibazo. Avuga ko ikibazo cyagombye gushakirwa ahandi aho kucyegeka ku Rwanda nawe ubwe. Ikiganiro nk'iki ni ubwa mbere gitambuka ku bitangazamakuru byinshi bikorera mu gihugu amatora yegereje. Hari ababibona nk'aho kiri mu murongo wo kwiyamamaza kandi amatariki ataragera. Bwana Frank Habineza uziyamamazanya na Perezida Kagame yatubwiye ko atagikurikiye kubera izindi gahunda, bityo ko ntacyo yatangaza. Gusa Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ukuri ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda yakurikiye iki kiganiro.
Kuba bamubiriza amaradiyo yose ijambo yavuze n'ubishije ryanguye mu gutwi, n'ubwo ikiganiro cyose nacyumvise kuvuga ngo wirahira uwaguhaye inka ariko ntwirahira utarayiguha. N'ubwo yari kwemere kuyiguha ariko uwirahiro wayiguhaye ukumva hari ibyo ngengaragaza bihari ariko abane ntacu bafite bahera aho babereka donc urumva ntabwo bingana na gatoya nibyo no mukuru w'igihugu ariko ubundi nkabiriya byagombye kuba igihe cyo kwiyamamaza kigeze kandi byaba n'abandi bemerewe gutorwa nabo bagahabwa uburenganzira nabwo nk'ubwo ngubwo kugira ngo nabo bashobore kugeza uwatanze inka nyine yarayitanze arimo arayivuga none n'abasezeranye gutanga inka izo mwabasezeranye gutanga nabo bakabona umwanya wo kwisobanura no gusobanura ibyo bageza ku bantu ntabwo bityo bihabanye n'amategeko.
Kwiyamamariza gutegeka u Rwanda bizatangira ku itariki ya 22 z'uku kwezi. Perezida Kagame azaba yiyamamariza gutegeka u Rwanda muri manda ya kane. Azaba hatana na Bwana Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ndetse na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Ejo gerusa y'ibiryo bya Amerika i Kigali.